Sanibonani kusihlwa, kuyinhlanhla kuba lapha kusihlwa, nekuma kulendzawo. Mine manje ekuseni, ngita ngehla ngemgwaco, kathi ngingekho ngikhuleka, ngilinze enkosini. Futhi ngita ngehla ngemgwaco, ngivule umfundisi wemsakato, umnakethu Smith, umnakethu Lolikhalathi. Ngabe nonke nimvile manje ekuseni na, noma ngubani wenu na, enhla ngikholwa ukuthi yi-Ohio. Lo munye bekangitshela ngaye ashumayela, futhi wathi uboke umvule kanjalo. Kwendekile nje ngamthola manje ekuseni, futhi bekasho impela ngekuthi sono besandza kanjani emhlabeni namuhla. Futhi ngithite kukuvula ngachubeka kancanyana, siteshi kusuka kuloko. Futhi ngehlela endasi futhi ngeva lokunye, ngesikhathi lengehlele ngaso lapha, bese ngithi angikalungeli kubona uma bekungakephutheki kakhulu ukuthi ngite labandleni. Manje ekuseni ngesikhathi ngingena, ngako sinenhlanhla kakhulu impela kuba lapha kusihlwa nekukhonda enkonzweni yenkhosi. Futhi ngikhuluma ngemnakethu Neville nemlayeto ngalelo linye lilanga kulo dzathe lomncane dzathe wethu losandza kusuka nje kithi. Loko bekusiyathi sonke kuthi bekungubani, ngudzathe Weaver. Futhi ngicabanga ngendvodza lapha ibhaphathiswa kusihlwa lo dzathe, ngambhaphathisa kuleli chibi ngesikhathi ngibathi ngeka bamlethe lapha nesitulo lesinemasondo, bekafa anemdlavuza. Futhi nje bekanalobo busuku ukuthi aphile, bodokotela bese bavele baphonsela ithawula, bekatokufa ngekusa lokulandzelako. Futhi ngaya ekhaya lakhe, futhi ngetama kukhuluma naye ngekuphiliswa ngekwebuNkulunkulu. Futhi bekasolo nje aphindzaphindza angikafaneli ukuthi ude ngaphansi kweluphahla lwami. Wathi angikafaneli ukuthi umfundise abe sendlini yami. Wathi ngisoni, kodwa wathi mnumzane angifuni kufa kanje. Futhi ngako Grace Webber enhla lapha wangehlisela lapho, ngivele nje ngangena ngikhathele ngivela emihlanganweni. Futhi lapho ngesikhathi ngimkhulekela lo dzathe, futhi ngimfundzela umbhalo, futhi wasinziswa. Khona-ke kwakumadima ukuthi aphakamise sandla sakhe, kodwa bekafuna ukuxhawulana nawo wonke umuntu, yena nje into lethithe yendeka kuye. Futhi ngesikhathi basaqhawulana, ngabona umbono wakhe aya ehokwaneni letinkukhu abuya. Ngathi kulungile, utolunga manje. Futhi lokho yiminyaka lelishumi nesiphohlongo leyendlulile. Futhi bekakadze akugcuma ngaphambili kwalowo mdlavuza sonke lesikhathi. Uma afile akazange afe ngemdlavuza, ubene kuhlaselwa inhlitiyo futhi kwambulala. Bebamfake ngaphansi kwe-oxygen, ufe ngekuhlaselwa inhlitiyo. Futhi khona-ke bengicabanga nje ekugcineni ngesikhathi bantu baphuma futhi bahlabela, wase uyefika Jesu. Kuloko impela lokwenteka, wefika futhi wasinzisa kuphila kwakhe kwaleyo minyaka lelishumi nesiphohlongo. Futhi ngicabangile kuthi bekungilokufanelene kahle kanjani pho lowo wesifazane, mhlawumbe beyangathi kuthi bekakwenta kanjalo. Manje-ke futhi angahle kube bekakwenta, kodwa nje kuthi kwakufanelene kanjani kuba naleyo ngcenye lapho wase uyefika Jesu. Manje kuthi kuba ngaphambidlana kancane, ngiyethemba kucalisa kwami lokukhulu imihlangano, ngiba neluvalo impela. Manje ekuseni bengithe kushileka kakhulu, ngenyukele kuyokhuleka. Futhi ngisekhaya emuva lapha umndeni nje ngibathethe ngabayisa e-Arizona. Futhi ngako bantfanyana bangena esikolweni. Futhi sengibuyile lapha nje kuthi ngithi kuphumula, ngihambe ngiyodingela nemnakethu Woody nesicuku sebazalwane lapha, kuthi siphume siyodingela kwaleli viki lelitako, siya endase Kentucky. Futhi bengikadze ngisekhathi, kwendekile nje ngafika ngalolu suku lolo nkosikati Weaver lafe ngalo. Futhi nje kulungile kuthi ngingaba lapha futhi ngisithe umnakethu Neville kulowo mngcwabo. Futhi angidami kusho lokuningi kakhulu ngako, niyathi ngakubantu labakhona nako, ngoba ngiyacabanga lenye yetindvo lembi kutendlula tonke, kubona wesilisa noma wesifazane lohlala njalo akhonona. Bengihlala sonke sikhathi ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ngisuse kuko. Niyabona Loko loko kulwenda lube buthakathaka lukholo ngaso sonke isikhathi niyathi wena nje uma ngiyathi lapho sebacala kuba badzala ngamunye wethu sithothola indlo letsite yendeka nendlo letsite yendeka futhi ngiyathi leto tindlo letincane litho solo tincwabelana loko kukuthi lapho sewubamdzala ifanele nje tibe njalo kodwa ngicabanga ukuthi lenye yetindlo lembi kakhulu ukuthi isathane athwese umchele lothide empilweni yemuntu lothide wesilisa lomdzala logcwele imibono lengajabulisi noma wesifazane lomdzala niyabona ngethemba ukuthi angifiki kuleyo ndzawo ngethemba ukuthi ngingakuthwala imithwalo yami futhi ngifike endzaweni kuya lapho ngifuna impilo yami ithweswe umchele ngenkathi imulo yankulunkulu kubeketela kathi kwakhe bumnene kuthula kuthobeka nekugcwaliswa ngamoya loyingcwele futhi into leyodwa yetinto tami lemgcoka lehlala ingilimata empilweni yami bekusimo sekushaywa luvalo kuthi uma sengikhathele kakhulu khona-ke ngikhandleka impela ngithola ucishe uve kwangathi akukho muntu lokukhathalelako niyadi futhi nonke ninako nani futhi kwentekile nje ngaba nekweciswa kwako impela niyathi futhi kuba kubi impela ngalesinye isikhathi futhi angikhoni ngisho kukukhathateka futhi kwentiwa nguloko futhi ngifika endzaweni-ke lapho tikhathi letiningi ikakhulukati ngale miningi kakhulu yaleyo mibono niyabona kuyangithola nje ngibuka umuntu ngiyacabanga lona ngumbono cha akusiwo yebo akusiwo na niyabona na futhi nje anicondzi ukuthi nanilini lelihambisana nalokho ngakho-ke uyamangala bese-ke ungena ekucabangeni yebo-ke bese-ke ukhweshela ngasemhlangothini lwakho bese uthi yebo-ke manje ngenteni na ngilapha ngineminyaka lengemashumi lasihlanu budzala futhi angayenteli lutho inkosi futhi sengiyaguga futhi yini le ohe khona-ke uthola nje loko lebesivame kukubida ngekuthi ngumdumanhloko labanye benu bazalwane labathi ababe bonzanga yami bayakukhumbula loko lebebavame kukubida ngekuthi unemdumanhloko babe bekavame kukhuluma ngako futhi ngangimangala kuthi beyachaza kuthini futhi impela sengiyadi manje kuthi bekachaza kuthini ngakho-ke uthola udiva ngaleyo ndlela lokungekho naloku kodwa kwako lokuliciniso nguwe nje uyakwadi uyabona uyakwadi nguwe nje lowenta loko ngako bengitama kuthi thulisa mina lucobo nganxanyanyana manje futhi ngilungele kufuca lokukhulu lengethemba kuthi kuda masinyane futhi-ke ngako ngifanele ngiye eNew York khona madude futhi emhlanganweni enhla lapho umkhankaso bese-ke ngiya endasi eShreveport bese-ke ngibuyela ePhoenix bese-ke ngite ngitungelete inshonalanga umncele weningizimu we-United States futhi-ke benda emalungiselelo angesheya kwetilwandle manje kuthi acale ngalokukhulu ukushesha lesingakwenda emva kokuqala kweminyaka mhlawumbe ngendlovu lenkulu mabasa into lefana naleyo lapho uqala khona eStockholm noma e-Oslo bese ngijikeleta umhlaba uma singakwenda ngalolu hambo lolulandzelako futhi manje ngisekhaya ngithi kuphumula kancanyanyana ngithi kuthola kutibuyisa mina lucobo nekuthi ngithi kubuyisa emandla futhi uma inkosi ithanda ngitobuya ngelisondo lelitako ngivela endasi eKentucky futhi uma kulungile kuthokothisa enkosini nemnakethu Neville angenankinga yebo-ke ngitovele ngitame nje kuba nenkonzo ngelisondo lelitako uma inkosi ithanda futhi uma ithanda nje njengoba umnakethu Neville anjalo ngitoba lapha yebo mnumzane injengoba nje uma ithanda ngako njengeminakethu Neville ngiyethemba ukuthi iyathanda manje niyabona khona-ke ngiyathi ngitoshesha uma inkosi ithanda ngitoba ngilohambile kini sikhashana sibili futhi imilayeto lemincane nje njengoba ngithatha indlo lencane letsite enhlitweni yami ngawo-ke ngiva kungathi ngifuna kukuvakalisa kini niyabona futhi singahlanganyela ngakuko manje nginalokumbalwa impela kwako lokusihlanu noma lokusithupha lokufika kimi nje kulethe insuku letimbalwa letendlulile futhi ngihambile insuku letilithandana lapha ngidingela tikwirele ngaphandle lapha futhi ngingena emahlathini bese ngitithathela ipencil neliphepha niyabona na manje sekuthi akube sikhathi sekuthi kuba kuhle ngaso futhi libalele ngivele ngeyame sihlahla ndzawana thide uma ngingayi kuyolala ngicala ukukhuleka bese ke mine ingosi ibese inginika indlo letsite ngicala kubhala phansi emanothi lamancane ako niyabona niyathi ukuthi ngiqonze kutsini uma uthola kuba wedwa bese ke ngingena lapha ngikubhalele konke ephepheni lekubhalela bese ke uma ngibidwa ngigijimela ngaphandle bese ngithatha liphepha lekubhalela lami bese ngiyokubukabuka uthi ngibone ukuthi yini lengingayicala niyabona nguloko lokwendekile njengamanje ngako manje ngifuna ku uma inkosi ithanda ukukhuluma nje ngidama kwenda ngincamule leyo lemikhulu imilayeto lemidze niyabona lapho kunithatha khona emahora nenkosi ingisitile ngenda umsebenti lomfishane impela wawo eChicago kulobu suku lobendlulile lapho cishe imizuzu lengemashumi lamathathu futhi lomnye umuntu ufika ngalapha wathi bengingacabanga ukuthi bekukuwe kodwa ukwentile ngako imizuzu lengemashumi lamathathu kusuka cishe emahoreni lamabili nehafu noma lamathathu niyathi ngako mhlawumbe ngingasheshisa kusihlwa futhi ngithole kude jwayeta lokuncane nginganibambi sikhathi lesidze kakhulu uNkulunkulu anibusise noma ngabe kukuphi la ngike ngiye khona akuyuze kube khona indzawo lenjengaleli thabanekeli lapha kusekhaya likhaya lelihle futhi ngisekuvelaneni nemndeni wakaweva nalo mnakethu lolikhalathi loligugu loshonile ngakhuleka naye sikhashanyana angakahambi nesimilo lesihle futhi usekhana uNkulunkulu manje futhi sekuphelile konke futhi utofanele uhambe noma kanjani futhi sonke siyakwazi lokho ngakho si kwangathi inkosi ingaphumuta imiphefumulo yabo ngekuthula uthi ngalolunye lusuku sibuke kujoyina eveni ngaleya lapho kungekho khona kugula lusizi noma kufa kude kube nguleso sikhathi asende nje konke lesingakwendela livangeli ngikhuluma ngekukhathatheka bengikhuleka mayelana nako manje ekuseni bewuyokwendani kube bewungakakhathateki na kucabange nje ukukhathateka kuyingxenye yokuphila loko kuthide kungikhuthata ngesikhathi ngicabanga lokho kube bewunganako ukukhathateka bewuyofana nemdola wetichephu bewungeke ube nemizwa bekungeke kube nalutho lobo ungasebentela kuko njengendvodza nemfate mhlawumbe uma lomfate afuna kwenda lokuthide futhi betama kusebenza ndzawonye ikakhulu kati emaKristu nalomunye ufuna uthi ke uma nihlangana kuto uthola ukuthi wendeni lo wesifazane uthola niyabona kukhathateka impela kunisonzetha kakhulu ndzawonye nalomunye akutshele ukuthi yebo ke wathi cabanga nje ngenkosikati lencane le engaphansi kwencumbi yekukhathateka ngesikhathi ungesimuhle kangako noma imvota yaye ngaphansi kwalokunye kukhathateka ngesikhathi wawungemuhle kangako manje ke uma konke sekuthethelelwe buka ukuthi utivele kanjani ngayo he uvele nje uyabona ufanele ube nokukhathateka nguloko kuphela futhi cabanga nje ngemizwa kube ke bewude umuzwa kungekho tenhlungu noma lutho na kube ke bekude buhlungu nhlobo na bewungeke ube nemizwa nhlobo niyabona na futhi uma bewungenamuzwa khona ke lomunye wemizwa yakho bewuyobe uhambile niyabona na ngako niyabona yonke into nje ikahle noma kanjani ngako uNkulunkulu siphe umusa nje ukuthi sikumele kuleyo ndvo uma sisukuma nje sinalo umusa futhi ngime lapho bese ngithi siyathi ukuthi uma lokhu kufa sekuphelile lokukhulu kungesheya lesibuke kuya kuko futhi manje siyakhumbula ukuthi yonke letindlo lethi loko kukhathateka loko labanye bantu utama kwethula buKristu ukuthi ukhululekile ekukhathatekeni cha awunjalo ukhululekile ekukhathatekeni cha wengeta kukhathateka uma uba ngumKristu ngoba wawuthi kuba ngulowehlelako lohamba ngenhlanhla yekujabula noma ngabe kwakuyini ngaphandle lapho ungakhathaleli ukuthi wendeni kodwa uma ube ngumkristu sibili njalo ngemzuzwana uyatibuta ukuthi ngabe ngiyayithokotisa yini inkosi yami na uma bengingeva lokuvela kuyo kukubeka esimeni sekukhathateka ngikamoya kukugcina umantontolwane nguloko lokukwenda ube nguloko longiko ngako empeleni kukhathateka kamoya kusibusiso kuyindlela nje lokubuka ngayo Ngiyabona na uma nje ubuka kulolo lunye luhlangothi kune akunandzaba ukuthi noma yini uyisika ibe lucedo loluncane kanjani usasolo unetinhlangothi letimbili kuyo uyabona ngako ufuna kubona tinhlangothi totimbili ngako ukukhathateka kwakamoya ngiyacabanga kuyini lokukhathateka kwakamoya na kube ngangikadze ngitalwe ngingenako ukukhathateka kwakamoya yeboke kube bengingenako lokukhathateka kwakamoya bengingeke ngibe ngiloko lengingiko bengingeke ngibe ngumkristu mhlawumbe kwaba ngilokukhathateka kwakamoya lokwangichubela kuJesu Kristu niyabona na ngako kube yinto lesibusiso kimi ngako ke njengoba Paula washo kwaba sengathi bekanalokukhathateka kwakamoya noma lenye into lethide bekayibute enkosini ukuthi ikususe kuye kathathu nenkosi yathi Sawula wami Paula umusa wami wenele wathi ngako ke ngidodumisa ebuthakathakeni bami manje ke uma ngibuthakathaka nginemandla niyabona na kuphela nje uma kusenzandweni yaNkulunkulu ulungile manje ngabuthana nayo ngalesinye isikhathi ngesikhathi kwakuvamise kungihlupha kabi kabi kwangesabisa futhi yangitshela cishe eminyakeni lesiphohlongo noma lelishumi lendlulile yathi akusayophinze kukwesabise futhi futhi akukaze kukwende cha mnumzane ungakhathateki ngako ngiyakuva nje kodwa ngiyathi kukhona kodwa ngivele ngichubeke nje ngoba akusange sabisi ngibonga kakhulu ngaloko manje yayingahle ithi akusayuba khona kuyafana nje nekuthi ngeke usesatshiswa nhlobo ngako kuyinzandwe yayo ukuthi kuyendeka ngako ngiyakubamba nje bese ngithi ngiyakubonga Nkosi ngitohamba ngaleyo ndlela manje asikhothamise inhloko yethu nje umzuzwana sendele sendele umkhuleko ngabe sikhona yini sicelo lesikhethekile semkhuleko na ngibona emaduku labekwe lapha phakamisa sandla sakho Nkosi busisa ngamunye webantwana bakho baba wethu losezulwini njengoba manje sisondzela kusakho lesikhulu sihlalo sebukhosi semusa ngoba sicela ukuthi side sita etikwe kubita kwaJesu Kristu futhi sita nato tonke tingasatho tethu futhi sitiphonsa etikwakhe ngoba uyasikhathalela indudututo lenkulu kangaka pho kwathi ukuthi uyasikhathalela uNkulunkulu lomkhulu wasezulwini umdali uyasikhathalela indalo yakhe sijabula kakhulu ngaloko Nkosi indudututo lenje pho lokungiyo kulethi khathi leti esiphila kuto lapho khona kubonakala kukhona kujonsa indudututo lokungasilutho ngaphandle kwasevini lakho leyo indudututo yethu sethembiso sakho futhi esethembisweni sakho wathi asende ticelo tethu tatiwe futhi uma niyocela noma yini egameni lami ngiyolwenda nato tonke letethembiso leti letinkulu celani futhi nitakwemukela nithi kulenzaba cukuleka futhi ningangabadi futhi iyoculukuleka tonke letethembiso leti futhi singadonsa kuleso loko nje lesikucelelako tandla tiphakamile badzinga lokuthite Nkosi wena uyasathi sidzingo sabo babe sona babe ngibeka umkhuleko wami newabo embi kwakho sandla sami siphakeme netabo lapha kubekwe ethi kwaleli desk lapha emaduku abekwe lapha oh kuthi bantu bakanjani labane kukholwa ukholwa lokubuchawe Nkosi ubonakala nje kuba indlo letsite lo ngibusise ngayo kuthi ngikhone kukhulekela abantu labagulako noma kuphi noma ngikuphi noma kuphi lapho ngiyakhona kuyindvo lemayelana nekukhulekela labagulako uNkulunkulu sida manje ngikhuleka ngebucotho ukuthi utopha ticelo lalamaduku lelibekwe lapha kubantu locelile sihawu sakho asibe sethi kwawo Nkosi siyaconza ukuthi thathe Hicks kunewesifazane lapha londize esuka le wangena avela ndzawana tsite ukuthi atokhulekelwa lo nemdlavuza futhi bekafuna kwathi ukuthi bekangamletha yini ukuthi ethe ngalapha ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi usinzise impilo yalowo muntu siphe kona umshana wami lomncane Mickey alele ngaleya agula futhi ahlanda ashisa kakhulu usanza kuphuma nje eminyango mphozi ngikholwa ukuthi sibe nemkhuleko wekukholwa lapho ukuthi sewukuvimbile futhi ngiyathokoza kuwe ngiva lokushisa kusuka kulomfana ngaphambi kwekuthi ngisuke ekamelweni manje Nkosi futhi ngiyakubonga ngato tonke letindoleti manje kuyinkatho yami ukuthi ngikhulume ngelivi lakho siphe livi lakho Nkosi livi lakho liliciniso busisa imiphefumulo yethu futhi usiphe umusa lesiwudingako ukuze sikhone ukudonsa etethembisweni kaNkulunkulu kusihlwa evini kuthi usondle lonke leliviki siphe kona busisa umelusi wethu lomphefumulo lolichawe umkakhe bantu bakhe emadikoni emagonsa nawo wonke umuntu longenako noma lophumako kulesakhiwo siphe kona babe egameni la Jesu Kristu sicela leti busiso leti amen manje ngifuna ukufunda etindzaweni letimbili temibhalo yenkosi ngifuna ukufunda kuqala encwadini yetihlabelelo sihlabelelo semashumi lasiphohlongo nesithupha futhi ke ngifuna ukufunda nakumathewu longcwele sahluko selishumi nesithupha lekucala kuya kulesithathu futhi ngifuna ukufunda ingcenye yalesihlabelelo hayi konke kwaso kodwa endasi cishe kuya evesini lelishumi nakunye lokwendlule kancane ehafini yalo futhi ngifuna kumemethela lokhu uma ngibita sihloko ngaphambi kwekuthi nishumayele ngaso sikhathi sekuhlangana nesibonakaliso sibonakaliso sesikhathi sekuhlangana lokho kuvakala ukuthi kuba lukhuni kukuconza kuhlangana niyabona na sikhathi sekuhlangana kungulokho manje nesibonakaliso saleso sikhathi sekuhlangana esihlabelelweni umkhuleko wadavide sihlabelelo semashumi lasiphohlongo nesithupha hlobisa indlebe yakho onkosi ungilalele ngoba ngiphuyile futhi ngithingile londlolota umphefumulo wami ngoba ngingcwele owena nkulunkulu wami sinzisa inceku yakho lethembela kuwe bani nemusa kimi onkosi ngoba ngikhala kuwe malanga onke Thokotisa umphefumulo wenceku yakho ngoba kuwe onkosi ngiphakamisela umphefumulo wami ngoba wena nkosi umuhle futhi ungulolungele kuthethelela futhi unemusa lochithimako kubo bonke labakhala kuwe beka indlebe onkosi emkhulekeni wami ulalele liphimbo lekunxusa kwami ngelusuku lwenkinga yami ngitakubita ngoba wena utawungiphendvula Oh logo akukuhle na wena utawungiphendvula emkhathini wabo uNkulunkulu akekho lo njengawe onkhosi futhi ayikho noma nguyiphi imisebenti lefana nemisebenti wakho donke tive lo tendile titawufika futhi tikhuleke embi kwakho onkhosi wena tiyawudumisa ligama lakho Ngoba umkhulu wena futhi uyenda tindlo letimangalisako uNkulunkulu wena wedwa lalelani manje ngifundise indlela yakho onkhosi ngitawuhamba eqinisweni lakho yenda inhlitiyo yami ibe yinye yesabe ligama lakho bunye niyabona na yenda inhlitiyo yami ibe yinye yesabe ligama lakho Ngikhuluma manje ngekuhlangana nesibonakaliso sesikhathi manje esahlukweni selishumi nesithupha samateyu longcwele bafarisi kanye nebasadusi nabo beda bamlinga yena bacela kuye ukuthi abakhombise sibonakaliso lesivela ezulwini futhi waphendvula wase uthi kubo uma sekuhlwile nine nithi ngi kutawuba simo lesihle selitulu ngoba sibhakabhaka sibovu Futhi ekuseni litawuba phansi namuhla simo selitulu sibi ngoba sibhakabhaka sibovu futhi liguqubele Oh nine bazenzisi niyakhona kubona kuma kwesibhakabhaka kodwa anikhoni kubona tibonakaliso tesikhathi na Inkosi ayengethe tibusiso tayo letine musa ekufundweni kwalelivi. Manje sikhuluma ngaloku ukuhlangana. Sikhathi sekuhlangana, sibonakaliso sesikhathi sekuhlangana. Niyabona, Jesu beka lapha kulokufundwa loku kwembhalo kwekugcina. Beka sola bafundisi basesontweni ngekungakwazi kuhlola sikhathi noma sibonakaliso sesikhathi. Manje loko njalo bekusolo kuyindlo lenkulu kubantu. Niyabona, kukhona kuhlukanisa sibonakaliso sesikhathi lophila kuso. Ngoba uNkulunkulu ukubhala ngalokucacile kakhulu kude kungabikho muntu longaphunyuka kuko. Manje ngalokwejwayelekile ngingabuyela emuva futhi ngithathe kulabanye bafundisi letinye tingcwadi tenkosi esikhathini seliBhayibheli njengesibonakaliso esikhathini saNoa, sibonakaliso sesikhathi saDaniela nalokunye tibonakaliso letehlukene. Kodwa ngifuna kwendlula loko kusihlwa kokungasikhathi. Kukhona kodwa bekuhlala njalo kuindlela yaNkulunkulu kubanika sisibonakaliso semvelo sesikhathi kude wonke umuntu atokwathi nje ukuthi kwakusikhathi sini. Nalaba farisi laba bebafanele basathi sikhathi sabo, bebafanele bathi ukuthi kwakusikhathi sini. Wathi kulenye indzawo, kube beningathi mine beniyawulathi lusuku lwami. Niyabona na, kukakhulu into lenkulu ukuthi siyaconza. Niyabona, ngaphandle kwekuconza. Ngulokho lebe bahlala bakhomba kuko kubaprofeti ngako. Bathi, futhi bekane kuconza ngemibono levela enkosini. Nelivi lenkosi letha kubaprofeti basendvulo. Niyabona, bebane kuconza ngelivi lenkosi ngebaprofeti. Futhi ke baprofeti baniketa sibonakaliso njengalenye indvodza yalala ngeluhlangothi lwayo sikhathi lesithe kakhulu. Yase ke iyaguquka futhi yalala ngalolo lunye luhlangothi. Indvodza lenye yadzingeka ihlubule niphahlatayo de kugcoka. Futhi oh kunetintfo letinengi labatenda kukhombisa sibonakaliso lebe baphila kuso. Futhi manje siyathi ukuthi lo uNkulunkulu lowenda emazulu nemhlaba futhi wendlala kanjalo umsebenzi wakhe ukuthi uyochazisisa sikhathi sakhe ngesibonakaliso. Lowo uNkulunkulu lofanako uyaphila namuhla. Ngakho sifanele si into letside njengoba sibona sikhathi lesiphila kuso, ufanele kube nendvo letside kuthi lomunye umuntu akayinaki zakwana tside. Niyabona na, ngoba uNkulunkulu angeke nhlobo avumele letindvo leti tendeke ngaphandle kokusinika sibonakaliso lesiqinisekile kuthi lapho kuthi sitoqonza. Manje nayi indvo namuhla kuthi bafundisi basesontweni asikufunzi ngalokungiko. Ufana nje njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi bebangacabangi ukuthi kwakusikhathi, bebacabanga ukuthi bebaphila ngokuthula lokuhle ngaleso sikhathi futhi ngako bebangakabuki kwaSamesiya. Na Jesu ushito ukuthi kubuya kwakhe kuyoba njengelisela ebusuku ngesikhathi bantu bayobe bangakateleli kubuya kwakhe. Kodwa kwakukhona letinye taletintombi letaya kuyomhlangabeta ihafu yato tatikadze tinemafutha esibaneni sato futhi yayilungele tatibuke leso sibonakaliso futhi nguleto lengikhuluma nato kusihlwa. Niyabona, kulabo lababuke lesibonakaliso manje sibonakaliso sekubuya kwakhe. Leti bonakaliso leti tiniketwa inkosi, siniketwa kuphela labakholwako. Labangakholwa abasiboni inhlobo, bayahamba ngqo bendlule etikwato futhi abasiboni. Futhi manje nje njengoba ngiciniseke impela nje ukuthi ingelosi yaNkulunkulu beyingema la ngembili kusihlwa nje ngeliciniso njengoba nginibuka futhi bengingaba nguloyibukile noma beningaba ngulabayibukile futhi ngingayiboni noma bengingayibuka futhi ningayiboni. Manje niyathi lokho kungekwembhalo, lokho liciniso impela. Babona, niyathi Paula wawa phansi kodwa akukho namunye wabo lobeka ngabona loko kukhanya. Loko kukhanya kwakulapho ngqo ngesikhathi Johane ema lapho embikwe ticuku netinkulungwane ngaphandle elusenzeni lapho tebafundisi basesontweni netati emadoda lamakhulu. Futhi Johane washo yena lucobo wafakaza ngekubona umoya wankulunkulu wehla njengelituba futhi wehlela ethi kwakhe neliphimbo lithi lena indvodzana yami lethandzekako lengithokotile kuhlala kuyo. Uthi akukho muntu lo wayibona ngaphandle kwaJohane, niyabona na, kwakukwakhe nje. Nikena caphela futhi, kwakuyindlo lecace kanjani, sibonakaliso sedati na. Tabuka kwakukhona, dati ngemaHebheru, dati ngesibo sibili bosonkhanyeti baseNdiya. Dati ngemaHebheru, ngoba dati senhla lapho kulelove, tifunza sifundo setinkhanyeti, kucedzela imfundo yato. Uthi ngesikhathi tati, tati buke ngaseJerusalema futhi tati kuthi tabona leto tinkhanyeti letinsathu ngayinye endleleni yato yato yekutalwa ya Ham, Shem na Jafete lokusive letivela kuso ngasinye kuthi tati bona leto tinkhanyeti endleleni yato yekutalwa leso kwakusibonakaliso kuto kuthi lapho leto tinkhanyeti tati shayeli layini Mesiya bekasemhlabeni. Oh he, akumangalisi tefika. Uphi lowo na? Uphi lowo lotelo loyinkosi yamaJuda na? Siyibonile inkanyeti yakhe empumalanga. Uthi site kutokhuleka kuye. Uphi lowo na? Tatati kuthi lo Mesiya longumfanyana bekalele endzawana tsite. Ngoba uNkulunkulu wathi nika sibonakaliso sesikhathi. Kuthi uNkulunkulu nemuntu bebahlangana ndzawonye. Kuhlangana lokunje ngesikhathi uNkulunkulu atihlanganise yena lucobo emtimbeni wemuntu. Umgomo kuhlangana lokukhulu kunako konke lokwake kwentiwa kwakungesikhathi uNkulunkulu ahlanganiswe nemuntu futhi washiya lithafa lakhe lakhe lelikhulu lekuba uNkulunkulu futhi welula lithende lakhe futhi wafaka buntu futhi uba ngulomunye wabo kubahlenga bunye loko yini na loko kwaletha kuthula emkhathini waNkulunkulu nemuntu kude kube phakathi. Sibonga kakhulu futhi tibonakaliso asithunyelwanga. Manje cabangani nje wonke umuntu nabo bonke bosonkhanyeti bantu ngaleto tinsuku emawashe abo kwakutinkhanyeti kwakunemlinzi lobekahamba enyukele esicongweni sembhoshongo futhi bekafika lapho etulu uthi abukisise uthi ubonile ngesikhathi tinkhanyeti letitsite yayisela uchungechungeni loludzide lwetinkhanyeti lapho tendlula bekathi ukuthi kwase kusikhathisini. Kumbulani embhalweni sikhathini umlinzi na uthi umlinzi uyabuya futhi wamtshela ukuthi kwakungaliphi lihora. Niyabona bebagcina sikhathi ngetinkhanyeti. Manje akumangalisi yini ukuthi letinkhanyeti leti tatishaye lilayini ngqo impela kula madoda lamathathu futhi kude lomunye lowayibona na. Niyabona na kushaye lilayini nje impela. Manje ungaba semgceni kakhulu nembhalo. Niyabona na ngesikhathi leto tinkhanyeti tiba sebunyeni tati hlanganisa tona lucobo ndzawonye kulolu chungechunge lwetinkhanyeti emadoda lamathathu nawo futhi bekahlangene ngesikhathi lesifanako futhi ungahlangana kakhulu naNkulunkulu evini lakhe tite letinto leti tibe nguleti phathekako futhi ungatibona futhi wathi kuthi tiliciniso. Niyabona na sibonakaliso sesikhathi. Ungahle ubuke ngqo ethi kwako uthi ah ngumbhetho kodwa kuwe akusiwe umbhetho kuwe uhlangene nelivi futhi nali khona ke kukukhanya cobo nakethu phethe ngesikhathi ubona lesibonakaliso lesi sihlangana nelikholwa futhi ngulowo lenkuluma naye lokhu likholwa ngoba longakholwa akakuboni inhlobo futhi kusola lokunje lobe kuyoba ngiko kube bekasemhlabeni namuhla kulabanengi bafundisi bethu basesontweni namuhla labangakhoni kufunda lesibonakaliso lesi tibonakaliso lesi tifunda nsuku tonke lapha ethabanekeni futhi sibona letinto nalabanye bayasifunda futhi babona sandla lesibhala elubonzeni kepha noko labanengi basishaya indiva nje futhi abasiboni ngisho nhlobo asisilutho kubo nhlobo abasicapheli. Manje caphelani kuthi kulesi kuthi wakhombisa etibonakalisweni delivelonke manje ngesikhathi bambuta ngalesi bebafuna tibonakaliso futhi wabanika tibonakaliso letendeka. futhi bebafuna kwathi ukuthi kwakutoba nini kuphela komhlaba sasitoba yini sibonakaliso ekupheleni futhi wabakhombisa tindzawo letinenge embhalweni ngetibonakaliso delivelonge nesibonakaliso sasezulwini emazulwini nesibonakaliso sasemhlabeni wabanika tibonakaliso sibonakaliso tibonakaliso njalo njalo nje sibonakaliso futhi ngesikhathi wabatshela lapho endzaweni yinye ngesibonakaliso selivelonge wathi uma nibona tive niyabona tiqala kubuthana ngaseJerusalem niyabona khona ke siyathi ukuthi sikhathi senkathathwe yabo sase sisedude uma nibona iJerusalem ihaciwe yimpi manje ngaphambi kokuthi bakwathi kwenda lokhu uNkulunkulu umhlaba wadzingeka ukuthi uhlangane Titus lo jenene lomkhulu weRoma wadzingeka ahlanganise timpi takhe ndzawonye futhi afike lapho emva kokuba lamaJuda bekencabe sibonakaliso lesinikethwe uNkulunkulu sesikhathi kuwo leso sikhathi lapho Titus ahlanganisa ngaso timpi takhe ndzawonye futhi wetha ukuthatha leli dolopha Ngicala kwakufanele kube khona kuhlangana kwebantu baNkuluNkulu lababithwa kanjalo bamelane nelivi laNkuluNkulu ngaphambi kokuthi sive sitihlanganise simelane nebantu baNkuluNkulu niyabona lobunye lokuhlangana bahlangana ndzawonye ngikholwa ukuthi siphila esikhathini lesikhulu sekuhlangana ngehlisa lamalambu labovu netimbawu tetibane letibhanyatako nayo yonke intfo tebesifazane kuthi benda kanjani nebesilisa kuthi benda kanjani nemabandla kuthi enda kanjani ngikhombisa kuleli thembu lelincane ngayo yonke isithiyo yami kuthi ngiyakholwa ukuthi sishaya umugqa elayinini lelivi laNkuluNkulu kuleli hora lelikhulu lesiprofeti ngaphambi nje kwekubuya kwenkosi Jesu sihlangana ndzawonye futhi sima ngemumo manje niyabona ngaphambi kokuthi Titus ahlanganise tivete timbi takhe ndzawonye Israyeli bathi hlanganisa ndzawonye base bathi bopha ndzawonye ukuthi bebangeke bamkholwe Jesu ukuthi ungumesiya bamencaba futhi bamxosha futhi bambethela ngako ngesikhathi bencaba insindziso leyayithunyelwa kubo bathi hlanganisa ndzawonye kuthi bakwende manje kubambe emcondweni lokho bathi hlanganisa ndzawonye kuthi bencabe umlayeto welihora badzingeka bakwende lokho kwase kuthi ke ngesikhathi benda lokho khona ke sibonakaliso selivelonke siyangena dive ticala ukuthi hlanganisa ndzawonye na Titus wangenisa lempi lenkulu yemaRoma nemaGreek futhi wakaka tibonza taseJerusalem wavalela labo bantu ekhathi lapho manje futhi babulawa indlala badla ligcolo etihlahleni Joseph asomlando lomkhulu yasitshela futhi badla tjani babuqothula babilisa ngisho bantwana balomnye nalomunye futhi bamudle niyabona kwangathi bebabantu labahlanyako kwase kuthi ke ngesikhathi ekugcineni Titus bekahlethi emuva etikwe magcuma ngaseJerusalema lapho na nalabo bantu ekhathi lapho bebacabanga ukuthi bebenda intando yaNkulunkulu ngesikhathi babona le timpi leti timasha tingena bebencabile kuva leyo nkosi lenkulu inkosi Jesu ibatshela lokho kwakungekho namunye walawo maKristu lo wabanjwa ekhathi lapho ngoba basibona sibonakaliso base bayesuka niyabona na bathi akuthi labo losetikwendlu angehli noma lowo losensimini abuyele emuva angathathi libhantshi lakhe kodwa ababalekele eJudiya futhi khulekelani ukuthi kubaleka kwenu kungabi sesikhathini sasebusika noma ngelisabatha ngoba ngesikhathi sasebusika emagcuma ayobe agcwele licwa futhi ngelusuku lwesabatha umnyango iminyango wawuvalwa lisango futhi bebayobanjwa kuleso simo niyabona na sifuna kungena kuloko masinyane impela mayelana ne kuthi uNkulunkulu utenda kanjani leto dindvo uma inkosi ithandza Caphelani manje yena bakhulekela ukuthi kube ukuthi kungabi ngaleyo ndlela Jesu wabatshela ukuthi bakhulekele lokho uthi abazange babambe namunye wabo ekhathi lapho bebangasekho ngoba babuka sibonakaliso futhi bebangasekho ngoloko kuphela lokwakukuko Oh, abefanele kanjani emabandla namuhla kubona sibonakaliso sesikhathi lesiphila kuso. Balekani ngalamakhulu emandla leningawenda niye eCalvary nendele kuphila. Hayi ebandleni lelidzide kodwa kuJesu Kristu. Ngihlanganise wena naye futhi hayi nalenye inhlangano noma lesinye sivumokholo selibandla. Hlangana naKristu futhi uqiniseke ukuthi nguye. Ungeke nje uthathe noma yini, ufanele ukuthi uqiniseke ukuthi nguye. Sikhathi lesinje phose bunye. Manje sithola ukuthi benqaba Mesiya base ke batihlanganisa ndzawonye base bathi dwebela sigungu base benta i sikushukumiso emkhathini wabo kuthi uma noma ngubaphi bantu labemukele Jesu njengemprofeti kuthi bebatocoshwa ebandleni. Niyamkhumbula lo mfana lo yimpumbuthe lo bekahleti nemehlo laphumbuthekile na nebafundzi bathi ngubani lo wona na nguye noma nguyise ngunina na futhi Jesu wathi ulokugula lokhu kude namunye kodwa khona imisebenzi yaNkulunkulu yentiwe yentiwe yatiwe futhi khumbulani bathi uyise nenina kude bebangakusho bathi bayathi ukuthi lena yindvodzana yethu kodwa asathi ukuthi iphiliswe kanjani ngoba emaJuda bekathite noma ngumuphi umuntu lomvumile ukuthi ungumprofeti kuthi bebatongcunywa ebandleni. Kodwa niyabona imisebenzi yaNkulunkulu wawukuthi lo mfana bekangesuye walelo qembu futhi wathi manje kuyindlo lengakejwayele kimi ukuthi anathi ukuthi lo muntu uvelaphi abe kepha avule emehlo ami. Niyabona na manje wakhona kukusho. Niyabona lowo kwakuyimisebenzi yaNkulunkulu bekendiwe waphila futhi wasinza futhi bekakhona bekakhona kukusho ngoba bekangenathi bopho letiboshelwe kuye letivela noma kuphi. Bekanguye imisebenti lo wawentiwe kuye futhi impela wabona kwakhe kwekucala kwakhe empilweni yakhe. Manje emaJuda ahlanganisa ukuthi amelane na Jesu na nane kumelana nebumesiya bakhe nemlayeto webumesiya bakhe. Sibona into lefanako manje yendeka into lefanako nje bukhomanisi buyahlangana kubhubhisa libandla nendlela kuphela lokhu. Loko kusemva kokuthi libandla selitihlanganisile nalo emkhandlwini wemabandla, umkhandlo wemabandla emhlaba, kuphika nekubhubhisa lomlayeto livi. Balencabile livi, emabandla lencabile, angeke alemukele ngoba limelene nesivumo kholo sawo semahlelo. Akunandzaba ukuthi dingakhe tinsika temlilo lebe dingalenga kuwethu emkhathini webantu noma bangakhi bantu laba dingakhi tindvo lebe tiyoshiwo tingakendeki futhi tendeke nato tonke tibonakaliso letinkulu lathi ethembisa telusuku lokugcina bangeke bakwente. Ngakho ke bathi hlanganisa manje futhi nemelusi wenu lapha nalabanenge banganitshela lofundzako kuthi ba banenhlangano yenkolo yonke yemhlaba ne kunemfundisi wemaluthela etikwayo. Loko uma kufika sehlakalo sitokwendeka kulele kwakhelenwe naye lapha uma singakahlangani nalowo mnyakato wemkhandlo wenkolo yonke khona ke libandla lethu lingeke lisaba libandla futhi bangalisebentisela kuba yindlu yekubeka timphahla. Noma ke uma lomunye wethu bomnakethu angabona lomunye umuntu afa noma alimele futhi etame kumkhonta nganoma ngusiphi sibusiso sakamoya singadutshulwa ngenxa yakho kunjalo impela. Singagwetshwa iminyaka lelishumi ejele lenhlangano yemave ngekushumayela noma yini ngoba asisilo lilunga lalomnyakato wenkolo yonke. Aniluboni yini luphawu lwesilo na? Niyabona na? Niyabona na? Manje sibona lesikhathi lesi sekuhlangana sida. Niyabona na? Manje bukani. Uthi ke libandla litihlanganise lamelana nemlayeto. Uthi ke uma lenda lokho, kiveti tihlanganisa ephumanisini, ubhubhisa libandla futhi. Kona nje kanye lebakwenda ekuqaleni. Niyabona na? Buyati phindza, bubuyela emuva futhi ngqo. Israyeli wadzingeka awale umlayeto kuqala. Futhi ngesikhathi bawala umlayeto kona ke tembi impilo yelivelonge yathi hlanganisa ndzawonye daletinye tive futhi tiyangena tase tibhubhisa libandla. Futhi namuhla bawalile umlayeto wenkosi Jesu futhi bawalile
futhi manje sikhathi sesifike lapho bukhomanisi buhlanganisa live ndzawonye limelane nelibandla. Niyabona, kutofanele kube ngaleyo ndlela. Manje kulukhuni kusho lokho. Kwakulukhuni kulawo majuda kukholwa athi manje wotani bazalwane. Siyabona ukuthi kuthi uNkulunkulu wethu unathi futhi ngakho sitawungena ethempelini futhi manje sizokhuleka futhi sivumele Father longcwele sibanibani na Father longcwele sibanibani ahole ngemkhuleko avale lisango na Titus wathatha sinqumo sakhe sekuma futhi wema khona lapho cishe umnyaka noma ngetulu niyabona asekugadzeni ngqo futhi wabalambisa baphela kwakungeke kube khona ngisho namunye wabo lobekaphuma ngisho ngaphandle kwelidolobha futhi bafa babulawa indlala futhi ngesikhathi angena lapho futhi wadzilitela phansi tibonza ingadi yaphuma njengelibhudlo futhi yageleta njengemifula endasi lapho abulala khona ngekusilaha yonke indlo lebeyingekhathi lapho. Manje ingelosi yenkosi yakuprofetha lokho emuva eTestamentini lelidzala uthi yasho ukuthi lokho kuyokwendeka nalabo bafundisi lobeka bafundisi basesontweni lobeka fanele kumiswa kuloko nekutshela abantu lokho esikhundleni saloko ngesikhathi Jesu ema emkhathini wabo bebangamathi ngisho nekumathi yena uthi betama kwenda lolo lolunye luhlobo lwelunyawo lomgwaja. Sendele umgilingwane asibone ukuthi kwendiwa kanjani sikhombise sibonakaliso niyabona na futhi wathi ngani wende tindlo letine ngakhulu kepha noma kunjalo abakhona ukubona niyabona na kwaseke ngesikhathi bamencaba njengewabo umlayeto walolu suku bencaba umlayeto walolu suku behluleka kubona sibonakaliso salolu suku nesibonakaliso sesiprofeto seliBhayibheli sendiwa embi kwabo futhi bathi asingene manje lawo bekangamadoda langcwele bekangamadoda lo wawungeke ubeke umuno wakho empilweni yawo bekangeke abe nguloko futhi ke abe ngumpristi. Umpristi bekabulawa bekagcotshwa ngematshe aze afe nganoma nguyiphi into lencane ngakho bekafanele aphile ahlandekile impilo lengcwele bekangeke akwende ngoba bekagcotshwa ngematshe nganoma yini nje futhi manje bebangamadoda lamakhulu nemadoda langcwele emehlweni ebandla kepha noko bangena base bathi manje sina uNkulunkulu lo uNkulunkulu lobe nathi yonke leminyaka sitongena ethempelini lakhe lelingcwele lelo kwakulithempeli lelingcwele laNkulunkulu kodwa niyabona bebakadze aliwe ethempelini lakhe lelingcwele niyabona na sitokwenyukela endlini yenkosi manje nonke nina emaHebheru niyathi ukuthi sisive lesikhethiwe singiso lapha naNkulunkulu uNkulunkulu wethu uNkulunkulu waAbrahama Isaka naJakobe unathi utosikhulula kulawo maFilisti langakasoki lengaphandle lapho njengoba kwakunjalo lawo maRoma nemaGreki utosikhulula kuloko asiyongena endlini yenkosi loko kuvakala kahle kodwa bendeni na uMaki walendlu bekasekhathi lapho asesimeni sembati waseGalile lothobile futhi bamala ngesikhathi uNkulunkulu amqinisekisile ngekuba sithunywa sakhe selihora neligala futhi bakwala ngako konke lokukhuleka bonke lobuchotho yonke imihlatshelo yabo ayishongo lutho kuNkulunkulu bebakwendile naNkulunkulu uvumela lempi lenkulu ihlangane kukubhubhisa futhi siyabona namuhla njengoba emabandla ngemahlelo kanjalo njalo alalivi laNkulunkulu akafuni ukuthi uwatshele ngaletinto leti nesayensi ingakufakazela ngetithombe nato tonke letinye tinto futhi noma kunjalo abafuni kwenta lutho loluphathelene nalo ngako bukhomanisi buyabumbeka kuthi bulibhubhise impela nje njengoba kwenta Titus neliBhayibheli lathi bayokwenda impela. Manje niyabona lapho siphila khona na sikhathi sekuhlangana uma sibona letinto leti tihlangana. Oh ngani siyehluleka kubona leto dinvo ningani ngabuka ekhathi lapha embhalweni futhi nibone lapho akwethembisa khona loko lebekato kwenda manje siyakubona kufezeka siyabona ebandleni lethembisa kukwenda siyakubona kufezeka sibona tive tihlangana ndzawonye Sibona timfundziso letigcabile tihlangana ndzawonye. Sibona emabandla ahlangana ndzawonye. Sikhathi sekuhlangana, lihora lekuhlangana. Lowo ngumoya wemnyaka sifanele sihlangane. Yonke indlo lenikhuluma ngayo itofanele ihlanganiswe kwenhlangano. Ngisho nahulumende angeke akwemukele.
Niyati njengemuntu lonebuve, ngingeke njengesakhamuti, njengemuntu lonebuve base-United States. Noko ngingi bewunganginika lisheke lemadola lasihlanu futhi bengingeke ngilokothe kufaka ligama lami kulo. Niyabona, bengingeke ngikwende. Niyabona, sikhathi sekuhlangana, konke kutofanele kwendlule enyonyaneni letsite yalolunye luhlobo. Naleyo nyonyane nguyona impela intfo leletha luphawu lwesilo, niyabona na?
Sikhathi sekuhlangana, futhi kusebenta kuqhubeka ngqo, kute kuyongena kuloko. Ningakubona nje ngemehlo enu lasobala nje, uma beningakubuka. Sikhathi sekuhlangana lapho yonke into ihlangana khona ndzawonye.
LiJuda, emaJuda ahlangana amelana naJesu njengewawo, njengamesiya wawo. Ngakho ke siyabona ukuthi kwendekani. Sibona into lefanako manje. Bukhomanisi buhlangana ukuthi bubhubhise libandla. Emva kokuba libandla selihlangene emkhandlini wemabandla emhlaba futhi litama kubhubhisa umlayeto livi laNkulunkulu. Etama kulicetsa into kuphela langayenda ukuthi dwebela umkhandlo ngenxa yokuthi ahlukene liqembu lelincane lapha emaMethodist nemaBaptist nemaLuthela nemaPresbyterian iChurch of Christ nakanjalo njalo. Angeke ende lutho ngoba leli liyomelana naleli, leli limelane nalele linye. Imfundziso yawo ingumehluko lomkhulu nje njengoba imphumala ngenjalo kuNtshonalanga.
Niyabona, angeke akwende, kodwa ake abandzawonye ngaphansi kwenhloko lenkulu yinye, akuthola, akuthola ke ngaleso sikhathi. Kungaleyo ndlela emakatolika sekasebunyeni kakhulu, iRoma leyikatolika. Kusobala asebunyeni, linengi ngesibalo yiRoma leyikatolika, iGreki nalamanye emakatolika, akamanengi kangako njengeRoma leyikatolika. Manje ahlangana ndzawonye futhi kungaleso sizathu emandzawonye. Akunandzaba ukuthi kwentekani, lo papa uyinhloko yayo yonke imvo, niyabona na? Futhi akunandzaba ukuthi noma ngumuphi lomunye umuntu uthini, ungulongena kuphosisa, ungumbambeli waNkulunkulu. Ngulokho kuphela usedude naNkulunkulu, unemandla emthetho ethi kwesihogo lizulu nesihlando, niyabona na? Ngako akukho ntho lengentiwa kulolodzaba noma yini layishoko nguleyo letefanele yentiwe. Manje emaProthestani itenda wona inhloko kanjalo nje lokufanako uthi iBhayibheli alisho yini ukuthi kwakukhona umfanekiso lowentelwe silo na? Yini lomfanekiso na? Yinto lefana naso yentiwe njengaso. Nanso into lefanako kuyini na? Ngekuthi ihlanganisa ndzawonye nalona ngumoya wemnyaka uyahlangana, ahlangana ndzawonye manje etama kubhubhisa umlayeto. Awubhubhisa kanjani na? Abengalibhubhisa kanjani livi laNkulunkulu na? Angalenda lingabi namsebenzi libe lide ngekuthatha emasiko njengoba enda emuva lapho ekuqaleni uthi enda livi laNkulunkulu lingabi namsebenzi. Niyabona? Athi oh lokho yi impela kahle kahle, niyabona lapho lona wesifazane lo ngumphiki inkolo elotama ku ngiyakhohlwa ukuthi ngubani ligama lakhe manje. Uma nje bengingalibita ngitama kucabanga ngalamanengi kakhulu. Mina ngicabanga ngalo nobuhle wetive ngalolunye lusuku, ngifisa kwangathi ngabe sasinalomunye lo njengalowo lovukako. Bekanguye lowangena emabhareni futhi wabhidlita enkantini futhi walahla ngaphandle tibonakaliso nayo yonke into lenjalo. Abavuki ngani lalabanye wesifazane namhla labanjalo futhi aphume lapha futhi batidzabule letinye taleti thombe leti letingcunu talaba besifazane besive sakubo licobo netinto letinjalo na? Loko abasenako nhlobo. Manje kodwa lona sifazane liheadeni lelasho ukuthi iBhayibheli liphambene nemthetho sisekelo ulifunda etikolweni temphakathi netinto letinjalo. Manje bona futhi nicaphelile yini futhi betama kusho manje
nalaba dadishi labakhulu bembhalo bathi lokunengi kwesiprofetho lokwaprofethwa ebhayibhelini kwakuliphutha lucobo futhi akuzange kufezeke futhi nivile ngaloko futhi nakufunda futhi batama kusho yonke into nyabona batama ukubhubhisa kusebenta kwalelo livi uma kuphela bangabhubhisa futhi balibambise ngesivumo kholo noma into letsite abantu abanayo lokubonakala emehlweni abo kungcono kunelivi khona ke balibhubhisa ngelisiko labo labo futhi betama kanjalo ke kubhubhisa livi laNkulunkulu kungethe politiki temahlelo manje libandla ngalinye linethe politiki talo lucobo iChurch of Christ inetalo iChristian Church inetalo nemaBaptist nemaMethodist nemaPresbyterian onke anethe politiki tawo letehlukene manje ayesuka kuloko ngoba ehlukene niyabona lalingeke likwende phambilini atofanele akwende manje niyabona lesi sikhathi sekuhlangana futhi manje onke akubeka ndzawonye futhi ayakuhlanganisa etulu futhi abone ukuthi aphuma nani kufana nekubhaka ilofu yesingwa ngenyama yelihashi nedodi lephuma emgconyeni nanoma yini lenye lebe banayo ndzawonye futhi bakuchove ndzawonye bese baphonsa lamanye amazambane labolile netintfo ndzawonye futhi ubone ukuthi uphuma nani impela angifuni ngisho nakuphi kwako cha mnumzane nguleyo ndlela lebenta ngayo niyabona bathatha abantu labakholwa ukuthi Jesu Kristu bekayinganekwane libandla lelikholwa ukuthi Jesu bekayinganekwane lomunye labanye ukholwa ukuthi bekangumprofeti lomunye uthi tinsute emmangaliso selendlulile lolomunye wathi ingahle ibe khona into lenjalo nako konke lokhu ndzawonye lelibhayibheli lathi lababili bangahamba kanjani bangakavumelani na niyabona na manje ngulolo hlobo lwebunye labanalo nekuba nafada lotsite longcwele lomkhulu kubumbeka ethi kwabo futhi lapho unemfanekiso wesilo bona kanye nje lokho libhayibheli lelikushoko manje banemfundisi loliluthela inhloko yako yebo ke siyabona ukuthi sikhathi sekuhlangana yindlo lefanako manje bukhomanisi nako konke kuhlangana ndzawonye emhlabeni nasebandleni nalokunye kuhlangana ndzawonye bukani imvelo ohe imvelo uma nje nitobuka imvelo yenda indlo lefanako imvelo iyikhalenda yaNkulunkulu yethu bonakaliso benikwathi lokho na Jesu wabatshela ukuthi babuke imvelo lwandle luyobe lubhodla niyabona futhi kutawuba netintfo letehlukene nekutamatama kwemhlaba etindzaweni letehlukene umbango wesive tibonakaliswa ezulwini tibonakaliswa emhlabeni yonke indzawo kuyoba netibonakaliso taleti sikhathi lesitako bukani emafu ngaphambi kokuthi emafu akhuphule siphepho semvula niyathi ukuthi kwentiwa kanjani na emafu lamancane lamanengana ayahlangana ende lifu linye lelikhulu yebo ke leli linesithukwana semoya loluphephulako leli lalinye linesithukwana lesincane semoya loluphephulako futhi onke aphephuka ndzawonye bese ke aba nesiphepho ihurricane niyabona na ayahlangana ngaphambi kokuthi abe nesiphepho afanele akwende bukani emadatha nemahansi ahlangana ndzawonye ngaphambi kokuthi asuke eveni lawo niyabona na ahlangana ndzawonye ungawabona andiza asuka kulesitiba lesi aya kuleso sitiba asuka lapha aya lapha ya onke ahlangana ndzawonye ayahlangana alungela kusuka kwawo niyabona nje ku leyo imvelo futhi uNkulunkulu wadala imvelo futhi imvelo isebenta ngelisu laNkulunkulu ngumthetho umthetho waNkulunkulu longakabhalwa ukuthi imvelo isebenta ngokwemthetho wakhe njenganje kukhuluma nje enkonzweni yemgcwabo buthumbu besihlahla behlela ethuneni ngaphansi ekugcineni kwempanze yesihlahla bulala lapho kuze kube kuvuka kulabafile enfasahlobo ngumthetho waNkulunkulu akukho buhlakani lobungenda lobu buthumbu besihlahla behlele lapho beungeke ubumunye ubukhiphe beungeke uwasenge uwakhiphe ayikho indlela yokukwenda kangcono kunendlela uNkulunkulu lenda ngayo uNkulunkulu unendlela lephelele ngako uma licembe lihohloka bese ke uthumela buthumbu besihlahla behlele ethuneni futhi abufihle njengoba Jobe athi ngifihle ethuneni kuze kwendlule lulaka lwakho niyabona na ehlela lapho ngoba ngumthetho wemvelo ngaphambi kwesithwathwa bukani emagcembe manje aqala kuwa ngani na ngumthetho wemvelo emadatha ayobuthana onke awo futhi asingathe umholi ekhathi lapho ayokwathi ngandlela thide angathi ukuthi akwenda kanjani kodwa ayathi ukuthi lelo dada leliduna lelincane lelithite lingumholi nalowo mfolo omncane onke ayabuthana bese abuthana alisingathe ngqo bese akhuphukela ngqo emoyeni futhi liyo alikaze lisuke kuleso sidiba manje kodwa liyohamba nje liconze ngqo eLouisiana noma eTexas la lingafika khona liye ensimini yelilayisi niyabona ngaphambi kokuthi aye ekundizeni kwawo kuthi ashiye ikhaya lawo lapho bekatelwe khona ngalowo mnyaka ahlangana ndzawonye amen nako lapho khona asingatha umholi wawo inkinga yako ikuthi ngemuntu akamathi umholi wakhe yebo mnumzane bayobuthana basingathe lihlelo bayobuthana basingathe umbishop noma umuntu kodwa abayubuthana basingathe umholi umoya loyingcwele evini niyabona na bathi oh yebo ke nesaba ukuthi ngidothi kuba ngulolu hlanyanyana loluncane nesaba ukuthi ngitophuma elinyaweni lolungakafanele oh nako lapho khona kubeke leli data lelincane lathi angiyithandi nje indlela leligcina ngayo impiko talo angikholwa ukuthi ngitolilandzela uyochucha wome uze ufe niyobanjwa etulu lapho uma ningahambisani nekundiza njengoba lihamba lithi hlanganisa lona lucobo ndzawonye nemvelo yenda lokho emahansi lithi hlanganisa wona lucobo ndzawonye libuthane wona lucobo asingathi umholi wawo enda into lefanako nike nathi caphela tinyosi tihamba tilibulo na inyosi titihlanganisa tona lucobo ndzawonye ngaphambi kwekuthi tihambe tibe libulo titungelethe ngqo indlovukazi yato kunjalo futhi lapho iya khona tisuka tiye khona nato yebo tendani na tiyahlangana ngaphambi kwekuhamba tilibulo ngamashi yonke imvelo inhlandi itihlanganisa ndzawonye ngaphambi kwekuthi kuhambe intwasahlobo tiphumela elwandlekati ungatithola leto letinkulu lesitibita ngekuthi bobhabuli inhlandi isalmon uma tenyukela lapho ngaphambi kwekuthi loko kuhamba kungene uyotibona ngemashumi etinkulungwane ngaphandle kulolo lwandle tita titungeleta titungeleta emanti eluswayi kodwa empeleni titi nhlandi temanti lafresh futhi nathi tita tenyukela ngqo kulawo manti lafresh futhi tenyukele sikhathi sekutalela tenyukela lapho futhi titalele cishe njalo eminyakeni lemine bese tiyafa masinyane emva kwekutalela futhi tiyathi ukuthi tiya lapho kuyokufa futhi bewungeke utimise ngalutho tiyokweca emaladi etinhlandi nayo yonke lenye indlo tinyukela lapho tathi ukuthi tiya ekufeni kwato kodwa umthetho wemvelo uyadenda tathi ukuthi tinyukela lapho futhi titalele emgodzini bese tiyafa nebantwana bayaphuma futhi indlo lethithe ibahlanganisa ndzawonye ngaleso sikhathi futhi baphumele elwandle kadini bayoshona kuhlangana ngumthetho ungeke nje uwehlule umthetho waNkulunkulu diveti tiyahlakateka ngoba sikhathi manje lesi sibonakaliso kuthi tifanele tende lokhu sisekuchubekene kuphathamiseka kwelivelonke sibona tive tihlakata budlelwane umnyaka ngeminyaka sithola lesi sive lesi sigwinywa bukhomanisi lesi sigwinywa bukhomanisi futhi khona lapha esiveni sakithi lucobo sendiwe likhekheba letinyosi ngebukhomanisi futhi butophatha niyabona butokwenda ayikho indlela yokubumisa ngani na lesizathu lesifanako lobo ungeke umise Titus ngaso bantu wencaba enkulunkulu nelivi lakhe yebo mnumzana ngako batokwenda futhi siyakubona ngcoko uqhubeka mina ngalokwajwayelekile ngithatha emahora lambadlwana sengivele cishe sengibe nemizuzu lengemashumi lamathathu khona manje niyabona na kodwa kungenisa konke lokhu ngiyafuca nje kudadisheni uma nifika ekhaya caphelani bahlangana khona manje wena uthi mnakathi uBranham ngabe lowo liciniso na beta empini yaseamagedoni ngiko kanye labayokwenda niyabona na uthi bahlanganela lokho khona manje kungako sinenhlangano i-UN nayo yonke into lesinayo umhlaba wasentshonalanga uhlangana ngekumelana nemhlaba wasempumalanga bukhomanisi nalokunye kanjalo konke kuhlangana ndzawonye emabandla ahlangana ndzawonye yonke into ibonakala ihlangana ihlangana batihlanganisa bona lucobo ndzawonye siyakubona lokho futhi ngesikhathi konke lokuhlangana lokho kwesive letibonakaliso leti tibonakaliso telive lonke siyabona ngaphandle lapha emhlabeni kutamatama kwemhlaba lokunengi etindzaweni letehlukene tindvo letehlukene tihlangana tihlanganisa umhlaba ndzawonye tihlanganisa abantu ndzawonye onke emabandla ndzawonye yonke letindvo leti futhi ngesikhathi konke lokuhlangana loku kuchubeka kukhona lokunye kuhlangana lokuchubekako amen nguloko lengifuna kunikhombisa kona manje uNkulunkulu uhlanganisa umlobokati wakhe uyahlangana kusuka empumalanga nenshonalanga nenyakatho neningizimu kunesikhathi sekuhlangana futhi leso sikhona manje uhlanganela ini yena na luhlwitho amen uNkulunkulu uyamlungiselela yebo mnumzane ahlangana uhlangana nani yena na ngelivi ngoba onke emazulu nemhlaba kutawendlula kodwa livi lami lingeke lendlule uthi hlanganisa yena lucobo na isho kanje inkosi ungakhathale ukuthi noma nguliphi lihlelo kumbe noma ngumuphi lomunye umuntu uthini uthi hlanganisa yena lucobo uyalungiselela ngani na ungumlobokati kunjalo futhi uthi hlanganisa yena lucobo nemiyeni wakhe niyabona nemiyeni ulivi ekuqaleni bekakhona livi livi bekankulunkulu livi bekankulunkulu uthi livi waba inyamba futhi wakha emkhathini wethu nelibandla nemlobokati nelivi kuba kunye kakhulu kuze kuthi lona impela livi icobo lwalo lisebenta umsebenti wemiyeni amen niyakubona na kuhlangana akusesiko ukuthi joina libandla akusesiko kwaloku kodwa balekelani yonke into futhi niboshelwe kuJesu Kristu nabona na sikhathi sekuhlangana uNkulunkulu ahlanganisa umlobokati wakhe ndzawonye alibuyisa impela nje ahlanganisa emavi esethembiso sakhe baseThesalonika besibili sahluko sesibili kuthi lesahluko lesi sesihlanu sithi labangcwele labalele eluthulini lemhlabathi bayovuka khona-ke thine siyohlangana nabo labaphilako nalabo lebe bakathi bafile siyohlangana ngaphambi nje kwekuthi ngisho senyukele lapho ngoba umlobokati uyoba nguluphelele uma efika lapho labo lophilako lotihlanganisa bona lucobo nelivi nalabo lesebavele bahambile benta lokho uthi konke kuhlangana ndzawonye kwende lokukhulu kuhlanganiswa kunye kwekuhlangana ngaphambi kwekwenyukela lapho amen bukhomanisi butovuka leti letinye tindvo itovuka nelibandla litotihlanganisa lona lucobo ngaleya ngesikhathi labo netive ngaphandle lapho ngemkhandlu wemabandla emhlaba nemlobokati utotihlanganisa wona lucobo ngaphansi kwelivi laNkulunkulu kuze ende loko uNkulunkulu uthumele phansi sibonakaliso sasezulwini netindvo letifakazako ebandleni njengoba atokwenta esiveni amen uNkulunkulu sikhathi sekuhlangana yebo mnumzane oh he manje khumbulani manje kunekuhlangana kwelivi libuya lihlangana futhi libuyisa kukholwa lokwanikelwa kwaba kanye kulabangcwele kubuyisa kuthi loku bekungentiwa kuphela kulolu suku sikhathi kuphela lobe kungentiwa ngaso kukhona manje akukaze kuhlaselwe noma kuyiphi lenye indzawo baphambukela ekutitikeni kwebuhlelo kodwa manje akusesiko kwekutitika kwebuhlelo ngoba sikhathi sekuhlangana kwebesilisa nebesifazane batotonke tive wonke umbala sonke sivumokholo yonke into ingaphansi kwaKristu ngempaphatiso wamoya longcwele futhi kubuyele evini sikhathi sekuhlangana kwelibandla oh he kuhlanganisa onke emavi lebe kahlakatekile konke kulamanye emave ngalethi inhlangano leti solo kwasukela eNicaea eRoma ngesikhathi bahlela libandla lekuqala futhi bahlele Luther bahlela Wesley bahlela onke lamanye emabandla futhi endaloko athingeka ukuthi atithathele sivumo kholo Kwase kuthi ke ngesikhathi uNkulunkulu athumela lenyindlo letsite abakhonanga kuyemukela ngako ke kwakungenakwenteka kwate kwaba ngumanje futhi uNkulunkulu wethembisa ngetinsuku tekugcina kuthi kukholwa kwabobabe kuyobuyiselwa kumlobokati futhi kuthi kuyoba ngalendlela futhi bekungeke kube ngulesinye sikhathi ngaphandle kwalesi sikhathi bukani kuthi sibonakaliso sini lesivela ezulwini njengensika yemlilo ilenga emkhathini wethu nangetibonakaliso netimanga tenkosi Jesu Kristu futhi ngesikhathi ikhuluma nathi akwehluleki nhlobo kuba ngulokuphelele eqashatini Amen. Manje ke siyabona lapho sime khona, sikhathi sekuhlangana. Sibona tive tihlangana, sibona umhlaba uhlangana, sibona ukukhomanisa buhlangana, sibona emabandla ahlangana, futhi sibona uNkulunkulu atihlanganisa yena lokuthobo nemlobokati wakhe, aze yena nelibandla abe yinto lefanako. Hallelujah, njenge sivivane lapho kunjalo. Batihlanganisa ndzawonye. uNkulunkulu ahlanganisa ngani na akukaze phambilini kusukela eminyakeni welibandla wasekuqaleni ike insika yemlilo ibe semkhathini webantu akukaze phambilini kusukela eminyakeni welibandla wasekuqaleni bake babona letindvo lesitibona namuhla futhi lokhu kwendiwa kwendeka ngesikhathi uNkulunkulu athumela timbawu letisikhombisa futhi usinika sibonakaliso ngako futhi wathumela tingelosi letisikhombisa tehla tiphuma ezulwini futhi tetela kubuyisela lelo livi lelihlakatekile kuwo emahlelo futhi kukubophele emuva evini laNkulunkulu futhi kwehlisa umoya wakhe loyingcwele Jesu wathi uma nihlala kimi nelivi lami likini khona ke celani lenikuthandzako uyokwendiwa kini uhlanganisa umlobokati emuva nelivi lokunguNkulunkulu libandla nelivi hayi libandla nesivumo kholo libandla nelivi umlobokati nelivi bahlanganiswa enza wonye oh he ini kubuyisela emuva ini na kukholwa kwabobabe bePentecost sekuqaleni niyabona lokwakukade kuhlakathekile ngelicembu laLuda hayi Luda qobo lwakhe hayi Luda hayi Wesley hayi labo basungulile abakhulu kodwa emva kokuhamba kwabo kwaba nelibandla lelivuswako futhi ba labakwenda ngaloko ngaleso sikhathi benda inhlangano ngako bemukela tivumo kholo nalokunye nalokunye futhi basuka bahamba uthi babukeni namuhla manje bangene kulowo mkhandlo wemabandla emhlaba manje niyabona kodwa etinsuku into yakugcina niyabona sibona tingo tendeka manje lokungakaze kwendeke phambilini niyabona sibonakaliso saNkulunkulu nako konke lokhu kuhlangana kusibonakaliso sesikhathi manje sifuna kubuka kuloko ngekucophelela futhi siciniseke impela ukuthi siyakuthola sishiya bashiya livi leliciniso baye emahlelweni kwemukela sivumo kholo nebibono yemadrota lehlukene esikhundleni sekuthatha livi sambulo selishumi sathi umlayeto wengelosi yesikhombisa manje khumbulani lokho okusemacilongweni lasikhombisa ngqo futhi kunetingelosi letisikhombisa letibetha lamacilongo lasikhombisa ngulokho lesita kuko lokulandzelako kodwa khumbulani lapho impela kwasho ngalokuchonzile ngqo kwengelosi hayi licilongo lengelosi yesikhombisa kodwa umlayeto wengelosi yesikhombisa niyabona hayi ingelosi yelicilongo ingelosi yemlayeto niyabona ingelosi yabetha licilongo kuphela leyo ngelosi yesikhombisa ingelosi yelicilongo kodwa lokhu kuthi ngetinsuku temlayeto wengelosi yesikhombisa niyabona lapho lomlayeto wayo sewuphelile niyabona lowo ngumlayeto weminyaka welibandla kulesikhathi lesi lapho ke iyo umlayeto hayi licilongo nemfihlakalo yaNkulunkulu lebhaliwe evini iyo bese iphelile manje bukani kuthi sukulunile siphila kulo bukani letho timphawu kuthi lokho kwalidweba kanjani lelo livi laNkulunkulu lelihlakathekile kuthi yini Luther nabo bonke lalabanye kuthi labo baguquli labakhulu labaphuma kubuya ngqo futhi kwakukhombisa eBhayibhelini lapho bayoba khona wonke umuntu enzawaneni yakhe ngqo kuthi uyokwendani nekuthi kuyokwendekani ebandleni kuthi uyokwendani nekuthi kuyokwendekani ebandleni donke letinto leti lati shiya
bese ke elusukini lokugcina lapho singathi lutho ngako kwasitshela kungakendeki ngendvo letsite yenteka uthi ngisho nemaphephandzaba netinto kwakubamba futhi kuta kwehla ngqo uthi kuyakwembula futhi kubophela timfihlakalo ndzawonye amen mnakethu loko kungilokuhle kakhulu kimi loko kimi kumisa livi emgceni amen anginandzaba kuthi yini yani noma nginendzaba kuthi bantu uthini la kucabangako kunjalo kodwa kimi kuliciniso njengaletati tita tehla tivela eBabiloni tamemeta uphi lowo lotelo loyinkosi yamaJuda na usemhlabeni khona manje sifanele simthole kunjalo futhi ngikholwa ukuthi usondzele kakhulu ekufikeni kangangekuthi ngingathi bheka umyeni uyeda ngiva kumemeta kwasekhathi nebusuku amen sisesikhathini sasekugcineni ngqo oh he leli hora lesiphila kulo qaphelani niyabona na lusuku lolunje pho sikhathi lesinjele sisiphilako lemfihlakalo lenkulu yaNkuluNkulu ifeziwe ingenisa buNkuluNkulu ikhombisa ukuthi buyini ukuthi leti mfundziso leti letigqamile tikanjani kwase kuyanyamalala futhi kwamenda lokhu nalomunye umuntu wamenda lokhu nalomunye umuntu wamenda lokho kodwa ingelosi yenkosi iyeda yehla yase enyusa tonke timfundziso tabo letigqamile yase inyomula lelo qiniso kuko futhi yalethula futhi naloke liphelele nje ngako konke ayikho lenye indlela lebe ungayihamba naloke nguloko langiko niyabona intalo yenyoka tonke letinto leti letehlukene lobe kuyimfihlakalo kakhulu emkhathini webantu niyabona na kuyini na bekane lesi sibonakaliso kukuphi na kuhlangana wathini kumalakhi wesine na uyobuyisela abuye abuyisele kukholwa kwePentecost kwasekuqaleni kubuyele kubantu nemlayeto lofana kwePentecost sibonakaliso sePentecost lesifanako ufakazi lobubonakalako bePentecost lobufanako uNkulunkulu lofanako emandla lafanako kufundzisa lokufanako yonke indvo ncamashi nesiqiniseko sensika yemlilo lefanako leyashaya phansi sawula asemgwacweni aya endase eDamaseko isemkhathini wethu namuhla yenda tindvo letifanako latenda ngalolo suku ahlanganisa sibona tive tihlangana sibona umhlaba uhlangana sibona emabandla ahlangana sibona umlobokati ahlangana ahlangana nelivi ngani na livi lunguNkulunkulu futhi njengoba livi njengoba umyeni alivi nemlobokati angumuvi welivi bahlangana ekuhlanganeni bahlangana njengemshado niyabona balungiselela umshado futhi baba munye livi liba nguwe wena uba livi Jesu wathi ngalolo suku niyokwati konke babe langiko ningiko futhi konke lengingiko ningiko nako konke leningiko ngingiko ngalolo suku niyokwati ukuthi ngikubabe babe ukimi mina ngikini nani nikimi Niyabona na ngalolo suku sukuluni na lolu suku lolu sithola letimfihlakalo letinkulu letifihliwe taNkuluNkulu tiyembula oh ngikuthanda kanjani lokho oh bukani ukuthi iscience nelivi kwakungacathaniseki kanjani njengoba benta namuhla bebangeke sebakwenda phambilini kumanje nje lapho bangakwenda khona caphelani wathi tibonakaliso tasezulwini Tibonakaliso tasezulwini iscience netibonakaliso telivelonge manje banetibonakaliso letinkulu esiphakaphakeni namuhla banabo somkhathi nayo yonke into kodwa bendani labo somkhathi emhlabeni lesibonakaliso na ibalethela kwesaba abathi kuthi sikhathi sini labangathumela etulu into letsite lenjalo futhi nje icathathe lamabhomu futhi asisayuba khona niyabona na manje leso tibonakaliso labanato kubonakala lokusabitsako ezulwini niyabona na banato tinjumbane teatom nayo yonke into tonke tinhlobo tetibonakaliso niyabona lapho basayina khona lesivumelwane lesi sekuthula kulolo lunye lusuku kuthi abasayuchumisa namanye emabhomu ngaphandle ngaleya kodwa manje bahamba ngaphansi kwemandi
futhi phansi emhlabathini bawahlola njengalokufanako. Niyabona na, basayina sivumelwane sokuthula, ngeke sikwende lokhu. Uma nithi ningeke nikwende, kodwa sitobiyela emuva ngale ekhaya, futhi sikwende ngalendlela. Sibe sathi ukuthi nenda ngendlela lefanako lapha ya. Niyabona na, akukho ndo nje ku akukho ukuthembana emkhathini wabo. Akukho lutho. Unga niyabona na, futhi wonke umuntu wesaba lomunye. Leso sibonakaliso lesesabisako. Isayensi nemuntu netive uvethe sibonakaliso lesesabisako etiphakaphakeni. Lokunjalo impela manje bayesabana. Futhi sekube nesibonakaliso sasezulwini lesiniketwa niyabona manje banesibonakaliso ezulwini futhi sibonakaliso lesisabisako indvotsa kusomkhathi ingahle ibe nenjumbane yeatom futhi ingacathatha futhi ibhubhise sonke sive yenyuke ngasomkhathi futhi ime ngaphandle lapho akukho lutho lokuba vimbela ekukwenteni impela bangakwenda ba noma ngasiphi isikhathi lebafuna ukukwenda ngaso bangaliletha eluthulini uma bebafuna ukukwenda kodwa emizuzwini lelishumi nesihlanu kusukela manje futhi lokungentiwa ngumunye lomunye ngaleyo ndlela naye ngakho niyabona ukuthi banesibonakaliso kodwa lolo hlobo lesibonakaliso lubenda besabe bahlangana ndzawonye bahlanganisa emandla abo umhlaba lokhululekile bahlanganisa emandla ndzawonye bukhomanisi buhlanganisa emandla abo neRussia wonke umuntu kodwa lomunye usaba lolomunye niyabona sibonakaliso lesisabekako kunjalo leso dibonakaliso telivelonke netinto kodwa libandla lemukele sibonakaliso sasezulwini somkhathi amen Jesu Kristu ngesimo sensika yemlilo lebeka ngiyo eTestamentini lelidzala lebeka ngiyo ngesikhathi ahlangana naSawula emgwaqweni lobheke endasi lapho eDamaseko lo Jesu lofanako namuhla lapha futhi yendani na ngabe iletha kwesaba na iletha luthando kuhlanganisa kwalomunye nalomunye amen kuvelana lomunye nalomunye iletha luthando laNkuluNkulu oh isihlanganisa futhi isiletha umtimba waKristu ebunyeni njengemlobokati nguloko lekwendako manje lokhu kuhlanganiswa lokukhulu uNkuluNkulu la bathi hlanganisa bona lucobo licembu linye lapha kutolwa nalelinye licembu linye ngalapha kulwa nalelelinye lapha libandla lime emkhatsini wawo bukani ukuthi kwentekani liyohlangana nawo kunjalo impela kodwa manje sithola ukuthi lokho kuletha kwesaba netingqaki kodwa libandla umlobokati lihlanganiswa uNkulunkulu munye ngaphansi kwemoya munye umoya waNkulunkulu ekuhlanganisweni kwaNkulunkulu lokungcwele kunye kuba ngumlobokati munye longcwele kuNkulunkulu kunjalo konke kanye kanye bunye bemtimba umtimba ulinze njengemlobokati njengoba kungumlobokati njengoba sitibita ngemlobokati sendela sikhathi sekuhlangana semlobokati libandla lita kanjalo ndzawonye ufanele kudala luthando nje emkhatsini wethu ngange kuthi kungaba lukhuni kuthi sikweshelane lomunye nalomunye kunjalo nje si awudzingi ukuthi uncenge bantu ukuthi bakhuleke awudzingi ukuthi ubancenge ukuthi bakhonde uNkulunkulu awudzingi ukuthi ubancenge bente lokulungile bathandzana nje kakhulu naye kuze kungabikho lutho lolunye ucabangani ngentombatanyana intombi lencane lenhle impela letoshada nelibhungu lelidzide lelilikhwa lethandzana nalo kakhulu sakuhlanya nje kusho lukhulu kuyo kunempilo yayo lucobo futhi iyathi khona masinyane nje kuthi batoshada na lapho lolo suku lomshado lusondzela lo mfo lomncane ngiyanitshela ngako konke iyahamba hamba niyabona na nje yenda yonke into ilungele itinikela ngalokuphelele kulo kunjalo yonke into lelithokotisako nguloko nje lefuna kukwenda yebo ke leyo kufanele kube indlela yelibandla namuhla kuthi kuphila kwethu kufanele kufihlwe kakhulu uNkulunkulu ngaKristu kuvalelwe lapho ngeluphawu ngamoya loyingcwele lento lenginifundzisa yona lapha kunitshela ngaleti bonakaliso leti netindlo letehlukene tendeka anginaso sikhathi sekukwenda manje ngiyokwenda kulomunye umlayeto inkosi thanda kodwa kunento yinye lencane lesasilele namanje labandleni futhi siyayifuna leyo kufika kuleyo futhi ngisemphethweni wayo ngqo manje niyabona na sifuna kufika kuloko uma ufanele ukwende uma ungakwendi ngiloko kuphela nje ufanele ukwende ngoba bukani sikhathi sekuhlangana sesisedvute ngoba uNkulunkulu uhlanganisa libandla kuthi libe luhlwitho kuthi liye emshadweni liyele kuhlanganiswa lokukhulu lapho uNkulunkulu nemuntu bayohlangana phakathi lapho tidalwa tesikhathi tihlangana netaphakathi kwake kwendiwa esimeni sendodzana yemuntu emhlabeni futhi yafanele inikele ngekuphila kwayo kuletha emandla kuhlanganisa labanye bantu nalamandla lafanako kwendelwe umlobokati waJesu Kristu futhi manje libandla litihlanganisa lona lucobo emtimbeni waKristu litithola lona lucobo likhululekile litincumile kuto tonke tibopho letincane litilungiselela lihlangana kuhlanganiswa emkhathini wabo oh luthando nekujabula nemoya longcwele uhamba emkhathini wabo oh hey sikhathi lesinjepho njengoba sibona emadada alungiselela sibona emahans alungiselela sibona silo tinyosi tilungiselela sibona emafu alungiselela imvula sibona yonke into kuthi itihlanganisa kanjani yona lucobo ndzawonye yendele kufuca kwayo lokukhulu sibona inhlangano yetive yetive tindzawonye titihlanganisa tona lucobo ebukhomanisini sibona tona titihlanganisa ngalapha even lasentshonalanga sibona libandla litihlanganisa lona lucobo ndzawonye onke lawa lamanye ngako akunakwendeka nhlobo asikho lesinye sikhathi lebe singaba ngalendlela bekungeke kwaba ngalendlela eminyakeni lengemashumi lamabili endlulile bekungeke kwaba ngalendlela bekungeke kwaba ngalendlela eminyakeni lelishumi lendlulile kufanele kube kanjalo khona manje niyabona ngoba letimfundziswa leti letigcamile netimvo kwakungakafiki kulendzawo manje phaphama ditsinzite ngalokukhulu kushesha uthi ubuke lapha sikhona sikuphi na njengaleto dadi sisemgceni ngone livi lakhe nekukhanya kwenkosi kukhanya ethi kwendlela yethu yetinyawo uthi ludumo alube kuNkulunkulu lo sinika Jesu Kristu lesimthandzako uthi lo silethe kulendzawo uthi njengoba sibantu bakhe sithengwe ngelinani lengati yakhe oh ye uma sikhathi sekuhlangana sifika sibukile njengoba sihlangana nalomunye nalomunye etibophweni temoya wakhe si kungaba ngumoya wakhe na impela ungumoya wakhe kungani kungiwona ulivi lakhe futhi u lowo ngumoya welivi futhi uma lo moya wesethembiso ufikela eti kwakho futhi uqinisekisa futhi utibonisa wona lucobo khona lapha ngabe ungumoya lofanako na wawungulowo lowawuna Mose ehlane wawungulowo lowawusethi kwa Jesu Kristu ungulowo lowahlangana na Sawula asendleleni yakhe lebheke eDamaseko unguye itolo namuhla naphakathi futhi wenda into lefanako futhi sibona tivenza wonye sibona libandla lihlangana ngetinhloko sibona ubukhomanisi bunza wonye sibona timfundziso letigcamile tihlangana sibona tonke letinto leti futhi manje sibona umlobokati ahlangana nelivi oh he sikhathi lapho labangcwele laba yovuka ngaso kuthi bahlangane nalabo labaphilako kuthi bahambe futhi bahlangane na Jesu Kristu phakathi Kwangathi uNkulunkulu angasisita wonke umuntu futhi sihlangane na Kristu kusihlwa sitonikela yonke into yethu lesingiyo yonke into lesinayo wonke umphefumulo wethu umtimba nemcondo kuJesu Kristu futhi sibuke isikhathi saloko kuhlangana lapho licilongo laNkulunkulu liyokhala nesikhathi siyobe siphelile nekusa kusephakathi Kubalele futhi kukuhle lapho labafile kuKristu bayovuka futhi babuthane ngale ngakulolunye lugu ngaleya nemlobokati lophilako kuthi sihlwithwe ndzawonye bukani lokuhlangana uNkulunkulu ahlanganisa libandla nelivi lakhe livi nelibandla kuthi bobabili baba ngulabafanako basho loku futhi kutokwendeka benda loku futhi kutokwendeka ngiko loku Lona ngimi embi kwakho, lona ngimi ngikufakazela, lona ngimi nginawe. Ngulungile, siyathola ukuthi manje sikhathi sifika uma licilongo likhala nalabo labangcwele labalele emuva lapho bangeke bapheleliswe ngaphandle kwethu bancike kithi emaHebheru 11 futhi uma sebahlangana bahlangana nalalo abaphilako libandla lihlangana nelivi konake libandla nelivi uhlangana nzawonye kuba ngiloku kodwa labangcwele labafile nalabangcwele labaphilako bahlangana nzawonye kuthi babe munye futhi bonke bahamba nzawonye uhlangana naKristu ngaleya bendela sidlo sakusihlwa semshado weliwundlu sikhathi sekuhlangana netibonakaliso tindiza nzawo tonke Tibonakaliso tisetiveni, tibonakaliso tisebukhomanisini, tibonakaliso eveni lasentshonalanga, tibonakaliso emkhandlwini wemabandla. Nalesibonakaliso silapha kusihlwa ngaphansi kwakusekelwa ngumoya loyingcwele, nelivi laNkulunkulu lisiqinisekisa futhi lisenda sibe liqiniso. Amen. Sikhathi sekuhlangana, sibonakaliso sesikhathi sekuhlangana. Asikhothamise inhlokotete. Ngosi Jesu, njengoba ngibona inhlitiyo yami lephuyile igcuma ngenjabulo, njengoba ngibona lokungenteka, ngami indvodza lesekhathi nenzima yempilo, kodwa noko tendeko ngami ngikubona ufika kulesitukulwane, kuthi ngiphile futhi ngime lapha futhi ngibone lapho lelo cilongo likhala, loyo longcolile, ungcolile njalo, loyo lolungile, ulungile njalo, loyo longcwele, ungcwele njalo. Oh Nkosi uNkulunkulu, nekucabanga ngathi sime nesikhashanyana ngekucwabitha kweliso lapho live lingayokwathi ukuthi kwentekani kodwa khona masinyane nje niyobona kubonakala embikwenu labathandzekako benu lo sewashona sewude kutohlangana nani futhi futhi siyoguculwa ngesikhashanyana ngekucwabitha kweliso futhi sihlwithwe kanye kanye futhi sihlangabete inkosi yethu emoyeni bese ke sihlangana nayo kuthi sibe lapho kuthi kube phakathi futhi kuthi singaphindi siphume ebukhoneni bakhe futhi kuyindvo lenkulu kanje pho namuhla Nkosi kwathi kuthi manje sihlanganiswe ngamoya munye umoya lo wodwa umoya lo ingcwele ubambe ngcilivi ungena kithi futhi kuyindvo lenkulu kangakanani pho inhlanhla lenje pho kuthi sincume sikhuleke kulolonke live kuthi sitihlanganise thine lucobo kuJesu Kristu nekucabanga kuthi sukulumbe esimene semtimba nemtimba lo njengemtimba wakhe lucobo lokhatimulako siyohlala phansi etafuleni esidlweni sakusihla semshado futhi lapho sihlanganiswe futhi sishadiswe emshadweni kuye kuthi siphile njengemlobokati nemiyeni donke tikhathi lesitokuda ephakatheni lelingapheli Nkosi uNkulunkulu kwangathi lona nje kungeke kwaba ngumcabango loyinganekwane kulabantu kodwa kwangathi kungaba ngolokuphathekako impela nje kute kuthi kulamba lokunjalo nekoma kutohlala kubantu ukuthi bato bafunda emaphephandzaba abo babuka etikwe balalele umsakato netindzaba futhi babona ukuthi sikhathi sekuhlangana tibonakaliso tiyamanyata Nkosi uNkulunkulu njengoba sikhulume ngebesifazane labayokwenda etinsuku into ekugcina kuthi libandla liyokwentani ngalokulele kwekugcina naloko iminyaka yelibandla leyoba ngiko nekuthi timphawu tiyoba yini tonke leti letinye tindvo futhi siyabona njengoba kwakunjalo etinsuku intanowa siyabona njengoba kwakunjalo etinsuku intasesodoma nalothi ngesikhathi ingelosi yaNkulunkulu itatisa yona lucobo enyameni yemuntu ledla inyama yenkomati futhi inatha lubisi loluvela enkomatini futhi idla singwa futhi yema lapho futhi yayikwathi kusho lokwakwenteka emva kwayo naJesu wathi indvo lefanako iyokwenteka ekufikeni kwendvodzana yemuntu Nkosi uNkulunkulu sisibonile sivivane kuthi sisakha kanjani etulu lapho futhi sabona kuthi sadengeta kanjani letindvo leti kuso futhi sithola kuthi sisesikhathini sekugcina Silindzele litshe leligumbi leliyinhloko ludumo kuNkulunkulu siyakhuleka babe kuthi utobaphaphamisa abantu ngekushesha manje futhi usibusise ndzawonye ngeluthando lokumesaba uNkulunkulu nenhlonipho kuJesu Kristu nakulomunye nalomunye. Uma bangabakhona labanye lapha kusihlwa longenalo lelo themba liphumule ngekhathi kwakho, ungasiphakamisela kuNkulunkulu sandla sakho bese uthi, Nkosi uNkulunkulu, ngihlanganise nawe. Ungangihlanganisa yini nawe? uNkulunkulu akubusise mnakethu. uNkulunkulu akubusise nawe wena. Yebo, ngihlanganise nawe Nkosi. Yebo, oh he. Give tehlukana. Israyeli uyaphaphama. Bukani Israyeli lapha ya, uhlanganiswe endzawonye. Israyeli lovela kuwo wonke umhlaba jikelele. Sebafikele ukuthi ihlanganisa bona lucobo, ukuthi ihlanganisa bona lucobo futhi manje basive. Basivele sihlangene, banemjeka wabo lucobo, imali yabo lucobo, umbutho wempi wabo lucobo. Yonke into uma bake baba khona, bakhona manje. Israyeli ahlangene, iRoma ihlangene, libandla lihlangene, nemlobokati uyahlangana. Amen. Nekufika kwaloko kuhlangana lokukhulu. Kuyini na? Konke kwenyukela kuleso sibonakaliso. Leso sibonakaliso lesiyinhloko lesikhulu. Jesu nemlobokati wakhe bahlangana njengalo yedwa. Babe uNkulunkulu, siphe le tibusiso leti lengiticelela labantu laba. Futhi kwangathi singahlanganiswa kuwe enhlitiyweni nasemoyeni. Njengoba baphakamisa tandla tabo, bafisa lokho. Nkosi uNkulunkulu, sihlande futhi usende sibe bakho. Siphe kona Nkosi. Ngoloko kuphela lesikwatiko nalesingakwenta ukuthi sicele. Uthi ke wena wathi uma sikucelile futhi sakukholwa sifanele sikwemukele. Ngikubukile Nkosi, ngiyakubonga egameni la Jesu Kristu. Amen.
Yam tsanza. Yam tsanza. Ngoba wangithanda kuqala uthi wangithengeli sinziso esihlahleni seKhalvari.
Amen. Oh he,
beka umyeni uyeda. Ngiva kumemeta kwasekhathi nebusuku, siyokwenyuka ngenhlokomo uma sonke sibambelela, uthi simhlangabede esibhakabhakeni, linza ukhuleke emnakethu, una lomunye athathe umchele wakho, ngoba lo sivuvu nemhlubuki angeke ayembathe ingubo yemshado. Kunjalo, asilungele lokumemeta lokhu kwasekhathi nebusuku, kuta ngelihora lelingalicabangi. Kuyoba nekumemeta, hayi emkhathini welive lelingakholwa. Kuyoba imfihlo, kodwa labakholwako lababheke lokhu. Niyatibona tinkanyeti tita tishayela line na? Niyabona na? Yavetani na? Impela nje, njengoba yenda esikhathini sekuqala, niyabona, naku la sikhona. Tibonakaliso tiyeda. Sibona tibonakaliso tibonakala tekufika kwakhe lokubusisiwe. Bekani, bekani emaqembe emkhiwa manje abaluhlata livangeli lembuso seliye eTheveni tonke. Uthi sisedude kuphela sekuyabonakala. Khona ke ngekujabula khashane siyomemeta umlayeto wekubonakala kwakhe lokubusisiwe. Ngabe kunjalo na? Oh, memetani umlayeto wekubonakala kwakhe lokubusisiwe. Ngulobo lesifanele sikwende. Tshelani wonke umuntu, lungiselelani, lungelani kuhlangabeta uNkulunkulu. Amen. Ngiyamthanda. Oh, ngimthanda kangaka. Manje asisukume sime ngetinyawo tethu manje. Njengoba sivalelisana, yelulela sandla ngalapha bese uqhawulana nalomunye umuntu bese nithi
sitesibonane. Qhawulanani manje sitesibonane. Sitesibonane etinyaweni ta Jesu. Sitesi
khumbulani, ningahle nibe nekubitwa. Umhlangano wethu lolandzelako ungahle ube setinyaweni takhe.
uNkulunkulu abenani sitesibonane fu futhi.
Manje cabangani nje ngaphambi kokuthi sibonane futhi, ngaphambi kokuthi sibonane ngelisonto ekuseni noma ngalesithathu ebusuku, kungahle kube ukuthi into yokucala niyathi lomunye unyamalele, lona unyamalele futhi bahambile. Oh, kucabanga ngemiyeni wakho lonyamalele noma umkakho lonyamalele ne nemka John anyamalele na nangalapha bantwana banyamalele konke kwendekile kwendekeni na khona ke wena sewusele. Oh, kukhala lokunjene kulila lapho labalahliwe sebatshelwa ngesimiselo sabo, bakhala emadvaleni nasethinsabeni njenga Israel abiyela edolobheni aya ethempelini bakhuleka kodwa imkhuleko yabo yase indlulelwe sikhathi bencaba umlayeto. Oh mnakethu, ungalokothi ukwente lokho noma ngabe wentani mani ulichawe emsebentini. Yebo mnumzane, manje sithe sibonane sitokwenta leli.
Hamba nelikama la Jesu njengeli hawu kuyo yonke iminako umatilingo diku dungeleta.
Wendani na?
Phefumula lelo gama lelingcwele ngemkhuleko, gama leli ligugu olimnanzi kangaka. Semba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu, gama leli ligugu olimnanzi kangaka. Semba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu.
Asikhothamise tinhloko tethu manje sisahamisha.
Eka meni la Jesu sikhothama, siwa silale tinyaweni takhe. Inkosi yemakhosi ezulwini ithwese umqhele, lapho lohambo lwethu seluphelele.
Kutawuba njalo ngalolunye lusuku.
Ogama leli ligu, gama leli ligu olimnanzi kangaka.
Sithe sibonane futhi, uNkulunkulu abe nani.
Semba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu, gama leli ligu olimnanzi kangaka, limnanzi kangaka. Semba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu.